kujiona meshapanda dau. Maneno maneno ya nahau, eka zidi na mimtu sio nyau. Hakujua nini tofauti baina ya mjinga na mpole. Oh, oh. Hadi saluti nikapige nikisema sore. Kumombe amemani umombo, wallahi na mombe apate chombo. Araya mja unena ungwana nikitendo tu, adhi yangu kubwa sana mimi siwezi kuwa mdondo. Tuwezi kulingana kauli hata matendo tu, kwa ili ya kuona na leo nalivua tendo.
Bye bye, bye bye, bye bye, mwana kwenda bye bye.
Bye bye, bye bye, bye bye, mwana kwenda bye bye.
Bye bye, bye bye, bye bye, unidai bye bye.
Bye bye, bye bye, bye bye, siku dai bye bye.
Katai nilikupenda.